yande joy no tirminta cha pantati studio kalangu habaruji e fulfulde kor jam woni e modon horjo leydi ni cher mohammed bazou wadi jahangal sappo di yar sappo tat lewru jien ngon en dum enda tawite en jamena galdur lamor leydi chad nokto o yewtude e horjo leydi chad dokulantere de kewde no ndara fil laawul latingol no tokka hakkule men de enda kanyo fide nago enda nan yewtere ko be gadi chagal jahangal enda non ni faande yenes kamono sarus kawjido wadde limore e leedi men Niger non sigilo gam batte wadde limore yaade e campagne ji kanye goldurte ji gondi e jonde koy moy gondi no golla fu e leedi enda enna non sigil ma jonna watto enda maradi yewtere men pinnaane studio kalangu faande ton enda maradi e do fi noy wonno himbe gonda ngada gam batte Allah heba wurtinde ladde hawjaade ledde tenade ko tawte ladde je gese dum wonno yewtere de faande Mohammed Mamman neldi e gatte yewtere men pindinol kori jawone mon Ousmane Amadou jangantan habaruji e fulfulde yarna mir le ko kibaruji ni horejo leydi Niger yude sappo didi yar sappo tat lewru jie ndu endani o wadi jahangal to enda injamena galdur leydi Chad Mohamed Bazoum ni o yewtidi horejo leydi Chad biter colonel Mahamat Idrissa Debi be kali do kulantaje kewde be kali do fil lawul ngol sahara yo leydi men Niger no tokirto en nan Chad dun du konna no to tay lawngo hebama goldi rama gal law no lati onde golli no nafa leydi men diddi enda foar arzuk e kulantaje kewde dum waddi ko fawar joni kanko no colonel Mahamat Idrissa Debi on enda hore leydi Chad o wi har mabbe to enda lawngol gollama sanne horejo leydi Niger Mohamed Bazoum kandu konna yewtini hokko be kibaruji be television mo Tchad nani ko haale fila jahangal makko gal enda
même si le Tchad relève
pa ko leydi Tchad no tawa der hakku der leydi Afrika don Niger du tawa kena der bangi hirnange de Afrika battondiral amin do yami lawol gollidol ko waddan tamin nafaka mawdo misali ko min gari e wadde lawol lore hakkunde gengimi e Tchad dum Niger nyibi lawol lore tokirol der leydi Sahara dum wodi du mi do andi ko hedde njamena bawde kewde wadama dum du no hunde lobere non ko wawi hokkude luma kusembe akunde leydi amin dididem ba ko ande rafi ndenagu no wawi waddude sadarda hanana wade ko attabe rafi ke jaran ndenagu nguto torru harto ngurdam bibbe leydi amin dididem
nonni to enda maradu konna ni se en kisake hono INS ka wonno hono sarus kaw jido filla wadde limore hisabuji leydi Niger be ngada limore yaade e campaniji kanyo goldureji ko taaton enda dum du konna wadde ko watto hono sukab ummator hemere chapane yene dido kay woni ko hoja gam batte Allah wadde limore de enda be kebandu konna e kentinol yude sappo je lewru jiyen dum woni jango nonni Mamman Lawan Isa Kaura ka wonno fawar jondu konna ni ono kawjido fi ko ndarto fa hande ndu ko nani gollangal enda o yewteni bandimi Mohamed Mamma noy wonde ngom ngara sigil on enda ko be jiddi tawdu ko nda be ngad ele limor de
on va mettre en place le
rutana famude dima campagne ji Niger di waddude golleji din watte e kunta leydi hebude lamdi fa hande arto gadol widagol majji don e hore mu idun tawa du andude fodde golleji campagne ji den gam ko andudo maradi no gallure luma ko non wi'a dey min gala fu hunde ko hollata yala nonnon amma widagol gol min keban famude dima campagne ji golloji kongonga non maradi no gallure luma konum min gidana joinde sigila ko watta tawe min pami campagne je maradi din dun duno wallam min der gadol amin hisabu harto arzuko leddi do
a calculer le PIB
nani far joni le kibari no tawadu konan ton enda region mo tawa himbe mudum gollobe fi albacce fu je kawreto ete madawa gam batte wadde hawrinde mawnde heba halado fil albacce den enda ko be buri wattande sembe kam wonno hono fawar joni no kure itan gam batte albacce de yare ton fa moddintine kasenda du konna e famude to wonto wawi ede albacce andade san galmide enda wawi remede leydi men Niger Mustafa Kadri goto e mabbe nani ko halani bandi bitedo Hamza Nomaw
abinda muka yi tsari shine
komin ciri ni woni committee joddine NATO hakune demobe e sotrako do ko hodata albacce galmide sonnana sotrako be kalda e demobe tawa be dasa cede be chunata albacce de gangolo den gadire no wodidi de min nani ko no wodi baccu nobe ujinere min bi dum darne gan kaldal gotal hebe minen don kalda he himbe Nigeria e bankiji leddi Niger e gomnati on no watte jawdi hebo gan dubi no gayni ko min gominen tefa min joddina nokkure mawne tabbintinane to albacce galmide remete darjine de joni dum hebama gan gomnati on hokki sambe
do indication géographique dum wonna
nani ko watta gure ujunadi di kemi jerde e chapantati e goho jiyande region mo zender to wawi wadde demal kawon ko hebi awi e leddar lewru ndudo nenne neka do gure ujunadi tati kemi joyi nogay noni dum du konna wi ama ko watta hono fahande gure sappo e didi tawade e le departement modungas don wono do fawar jondu konna be bi yoro bonini autorideji di endam fu kasen dan du konna ko watta fawar joni hectareuji chapande jeego e joyi tawadi fahande le departement modungas on enda kandu konna wi ama hono fawar jondu konna ko bonto autorideji kanyum woni ko natto endam bonni dum dum waddi ko fawar joni sarusi kawji demal kanyum ko holli dum Ibrahim Musa du woni horejo mudun ton de region on enda nan ko haani bandi min tan endan zender
yanzu mun kai gari
joni min kebi ko watta wuroji ujine didi e kema jetati e chapande tati e go'o ha wudi der wuroji ujinaagi tati e kema joyi e chapande didi tawadi der leddi zender kanudi awa der majji wuroji sappo didi tawadi der leddi belbeji awatirdi mabbe boni kando yoro kebango rafi tobogo e wuroji naygo dey dungugo no woni no yehira no hedira awatirdi do gala fu basigo do ko ewata kullo bonnoji awatir di min kebi habaru de leddi Dungas ko min mo dogo dogo ci e nay kan kulle bonnoji awatirdi bonni hektaruji chapande jeego e joy de lampe yettama sabi di gattanama safari
eduka ansamu somagin
to enda gaydu konna mer mo gayam bi teda fawar joni konna mun kayla burayma o ardeke hono wadugol nyibugol klasiji ko watto nay jaade le koliji lati du konna ni wadan nay to tawadu konna fu hono hudo cekke kanyon ko klasiji wadira nani ko filani fawar jondu konna fadel alu ko sabi ko be gadi o do golle
ya quatre col qui vont bénéficier
no l'écologie nay kambe woni ko nyiboyte ciudi jangirde mojudi didi der gallure gaya didi dito du yare der gure ladde den miden mijo wadude baile hartogollal janginobe don kam fu e sukabe jangobe dum du hunde non ko gomnanti ardini gambuytude ciudi jangirde ko cekke tawadi der jangirde l'école kolati idun don wadda chadale hart to jande der hitande do
durant l'année scolaire
non ni tan gudu mariadu konna jidal wadi do fi ko darto to burdino wadi hakkunde rewbe worbe do kulanta raje de fu dun du konna wada kanani gam batte alla e moñinde hakkunde mabbe fa woda dun dartnaade konna region tati leedi men Niger do endam nani ko madame Munkaila Aisha lati do goto e fawar joni ambe secrétaire général kaw jido fedde rewbe mawnde endam o halni fawar joni konna ni bandrabe amin nja fotto ton endam biyetedo Mohamadou Mado dun du konna ni rewbe hewbe ngari potti e batu
na
zona
ga mata da
yaran da ya kamata mi wari mi rewbe e sukabe kanube jaha e kol be kibay lawol ibe jodi ibe tappakaade gonga Allah dum metti berne sanne amma be bauta hadede sai be kokkama goddum ko firtata muraduji mabbe gan he maggal be tuugi joni ko watta be keba gurnal lobban wadi min gidi e merube difa agades tilabiri be fu be deki jungo do talkuru gada jewtina kimin gadi wi a pecce sappo e jo do herme ko kampaniji gattanta gomnati foti wauti wattiri do jonde robe he sukabe min gidana min pama yala adi ko yandi yottinama nati der juude rewbe
dadda shi musan wannan abin yaje jimilla wurin mata
tay kondodu konna ko burndo ko leed afrique ko leed niger taw yehi ton endani en woni hore majjum ko watto hono bibbe le Niger nayon kay won ko heboy tamaje darja le filo taekwondo o enda dow jeegom fijube kenyan de tejani amadou mbietede maître show mo dubi chapande jeego joyi kan woni ko hebi on tamal darja gal kanye harouna ibrahim mo yotta kan dubi chapande joyi kan hebi tamal gal kalisi non no fahande du kon amadou adamu hautade fahande ni abdul aziz ngora umaru kan en du kon fu hebi tamaje de kireri non ni faandar filal non pirto balli ko ete kungu fu kandu kondan jom won nayabal mudun ni no wade do enna burdo e leedi men Niger den hande sappo en leur jien won ko dum fudda do gallu nyemay dum du kondan ni fa hande ni Musa Mamman horejo fedde hawjine kungu fu ni no andina himbe dum woni mafari majjo sabu dum walla har filal ko darto yigara hakku leedi chien e leedi Niger ko hal salamatu kadiri
Kungfu ki enar peme koni
usudun no fijo pirtor balli non go bibbe leedi andana sanne amani dum buri dubi laso ko dum wade do der Niger min tawa kena e batu lawal amin na yabale do wado fijoji pirtor balli chapande jetato be min dallini do mun chapande njoyo e tato kebi warde ginandam min godana eri fotereji ko worbe nay ko dalti laso didi njoyo potota ko rewbe jetato no tawa hemu wodube teddirka kiloji chapande joy e joyem regioji jeegom doje tati di ngarta to fottere de bakar region mo agadez e di fo wala hen kam en kay tawa kena der jewol to buro ndiro do amma sana du region din fu ngansi tama warde
fonto rendez-vous
ase sapo jeego lewru jiye ko wartu wonno ko coupe mawdum leydi Niger filte hakkunde AS douane kany e US gendarmerie nationale dum wadin subaka hande be gadi yewtereji e kintinomo US gendarmerie Zakariaou kany e faande Idrissa Lawalim mo faande AS douane nan ko be kali wakati mudum ko be gadi yewtarde
Nous allons effectivement jouer cette
Mingatan sembe saaji amen fuddo latal balgol wodi dumide andi ko men pide tana e latobe bal wodube ngengal hitande ikande horejo leedi o muyi beedude ceede ko kuppu mo leedi om milioji laso mingada no watte fu e hebude kuppu leedi om miden gatti gikke e latobe amen balbe sanne bako miden andi ko min latidi tana e latobe bal ngengube de mingadan no watte fu e hebude njamaku asabe
Le samedi prochain, Inch'Allah. Last douane.
Ferdami AS douane. No wodi baude hebude kupo. Latobe bal nyengube mingodi. Latibe no lata bal. Der late yasindo in the lady Niger. Min pidan e fed de latol bal gendarmerie. Wodune nyengube harto latol baldom. Mingati baude warde to latol bal hantodero. Ejidami mingatam baude. Feijon e hebude kupo.
De remporter cette coupe nationale.
Colonel Hamza Barmulati kan hawji filo ko dart ladde je jaati en maradi kan yewtante en ko kalde halam do yeter pindino kan wonno wurtinde ladde je e faande hawjaade ledde ko halni Mohamed Mamma en kettino
La première étape c'est d'abord
Arande fu ledde pupude chopade der gesa den neddo no wawi manda dede haba to warude wakati gollal gesene dum do no wadirte woni neddo tafatana tekere wodunde holliro misali ko woji mane watta pentiri boderi ko attawe de wakati neddo hojoyi gollo no wawi faminde mo wiide o hinno to waru ledde jofaade dem wodi du no ledde non ittanaade gam no de poti non kana gotum gammi den godi si ledde kewde gonde e majjude hande no jofa ledde den wadirte woni neddo watta tana hano ko watta metereji jeddi ma sappo chaka lekki fu
de 7 à 10 mètres d'un pied à un autre.
Mais on nafaka ko gollal RNA waddi.
Au plan écologique.
Do jaye eladeji don on ji inder nokuje to accudon ledde de jo fudon dem nanda e nokku fu sabu awatirde fundi awudon dom hano yoro wawana dum goddun nonni. E dum wurna jaye eladeji din e fahande hisinde hendu dilli dide tasiri nane ele wakati tobo dum hisina gadol goru nde demo ngesa wadi dun no wawi soppude ledde dem defiro e der baade nane sonnude de humtira muradu mudun le galle
generer aussi de revenus au ménage
Noi dun woni dun wadire maradi himbe no kukki sembe do golle de
en tout cas au niveau de la région de maradi
et de région maradi der no kuje to jadon fu on paman ko nimbe ngatti gollal gal e kunta no wodi puddube renude ledde tawade der gese mudun den der no kuje gom idun wadda faybasi sabunda aye so poide lekki der gesa goddo ko mabbi ma don gacce mawdo no hanana jongesa on rena ledde puddude tawade der gesa mu hande mi ngodi talkuru ndu lemunu edon hala do filla renugol ledde pudoje der gesa gam seni jongesa mabbi goddo no soppa lekki fa o yarimo to sarusi oze forebe funa o yomne wodi jongesa ondo no wodi ko hokkete der jomnigungu
propriétaire du champ aura un pourcentage
edon ko habruji me fulfultili hande assalamu alaikum balati jawadi.